kanjani sofa silahlane awumina nawe asose sihlukane noma bengenzani sofa silahlane sengiyadlowa sebayangifuna.